Kakati mutunulire ekifaananyi ekyokubiri. Naomi yakola kyasobola okusobola kuzzaayo bakabaana be ewaabwe gye baava. Mu kifaananyi muyinza okulaba omu ku bakabaana be ayitibwa Ofa yasalawo era n'addayo ewaabwe gye yava. Naye Luusi n'agaanira ddala. Naomi n'addamu ng'agamba nti,
naye Ofari asazeewo okuddayo eri abantu be n'eri Katonda we.
Naye Luusi n'addamu ng'agamba nti,
gy'onoogenda gye nja okugenda, w'onoobeera we nja okubeera. Abantu bo bajja kubeera abantu bange, Katonda wo ajja kubeera Katonda wange. W'onoofiira we nja okufiira, tewali kijja kunjawukanya naawe.
Naomi n'alaba nti tewali mugaso gw'okukaayana nabo. Bombi ne bagenda e Bethlehemu. Baatuuka e Bethlehemu, ekiseera kyali kya makungula. Abantu b'omu kibuga ekyo beewuunya nnyo okubalaba. Abakyala b'omu kibuga ekyo ekya Bethlehemu ne bagamba, ono ye Naomi? Luusi n'agaana okuleka Naomi yadde baali bamuwadde amagezi amuleke. Luusi yali ayagala nnyo Naomi n'asobola okuleka ebintu bye byonna emabega. Naomi yali mwavu nga talina mwami, talina abaana, naye ekyo tekyaleetera Luusi okumuleka. Luusi yali ayagala nnyo Naomi nti teyasobola okumuleka yadde ebintu byali bizibu. Muwulirize Abaruumi essuula ey'omunaana olunyi lwa 3:5 we lugamba, ani alitwawukanya n'okwagala kwa Kristo? Kulaba nnaku, oba kulumwa, oba kuyiganyizibwa, oba njala, oba kuba bwereere, oba kabi, oba kitala. Nga bwe kyawandiikibwa nti, tuttibwa obudde okuziba, okutulanga gwe. Twabalibwa ng'endiga ez'okusalibwa. Emu ebyo byonna tuwangudde n'okukirawo ku lw'oyo eyatwagala. Kubanga ntegedde ddala nga newankubadde okufa, newankubadde obulamu, newankubadde bamalayika, newankubadde abafuga, newankubadde ebiriwo, newankubadde ebigenda okubaawo, newankubadde amaanyi, newankubadde obugulumivu, newankubadde kugenda wansi, newankubadde ekitonde kyonna ekirala, ebiyinzenga kutwawukanya na kwagala kwa Katonda okuli mu Kristo Yesu Mukama waffe.